Guani.
Yeah, yeah.
Hush, original Shashamani. Me a put it up in a me brain and a bush. If you see me, I them red up. No say the original thing me a use, yeah. First thing me do when I demand it. Link up, okay, off with some hush, yeah. And the girl in my face scream on my gosh. When them see me take off, me jib bag a kush, yeah. Nothing can compare to the thing in hush. Stress disappear like ghost. Feelings are nice like me at the bus. Stress disappear like me bus, yeah.
Kimoja kisafi na kimewaka. Mamoshi kwani. Pick up order shashamani kama unataka. Mamoshi kwani. Kimoja kisafi na kimewaka. Mamoshi kwani. Pick up order shashamani kama unataka. Mamoshi kwani.
Smoke till I die. Napenda komedi sana. Hakuna siku mkosa kunyanya. Niko nakio na kimoja kwanza. It's up your rasta. Kimoja sai kingine after. Sasa kitu nafanya ni kuwachanganya. Wakita ni wakorada. Susie mafalo toto na kuara. Ndula sahara pana parara. Mjini tawala. Wakila na korada. Check jo. Wakila na korada. Dani ya booth, eh. Gashi jo. Check.
Kimoja kisafi na kimewaka. Mamoshi kwa. Pick up order shashamani kama unataka. Mamoshi kwani. Kimoja kisafi na kimewaka. Mamoshi kwani. Pick up order shashamani kama unataka. Mamoshi kwa.
Mamoshi zimeja kwa masoshi. Zikiripoti wana kuwaga social, yeah. Mamoshi ziko on motion. Zime change my emotions. Passive smoker, ezi kuwa smoker choker. Ameanza kucheka. Tutadhani ni smart joker. What's popping? Tunaroga kuhusu smoke. Spananishe na pop smoke. Ishi maidumu wa stumok. Mahiket shuksha ugalipok. Na maziwa batika unamanziwa. Long story zitalipuka. Kapelu.
Kimoja kisafi na kimewaka. Mamoshi kwani. Pick up order shashamani kama unataka. Mamoshi kwani. Kimoja kisafi na kimewaka. Mamoshi kwani. Pick up order shashamani kama unataka. Mamoshi kwani.